katonda
nagamba musa jigendo nunule wanu
aba musa agenda
okulumba setu mali farao ataseka namubulire bigambo katonda bye yamutumanga namutegeza mazima farao mutima neyerema namwegayirira abantu abayimbule abaana ba mukama farao yafuuke ekirala katonda kwe kumulaga amaanyi g'obwa katonda na mungi w'ebigerenajja wamma farao neyerema omwana omukulu nazika abajasi nabokwo ebintu bye yafiirwa wamma yazuula amazima najjukira mw'ebintu bye yafiirwa ddala abooleka najulirira yandibaleze ne baddayo mu ddembe najjukira mw'ebintu bye yafiirwa ddala abooleka najulirira yandibaleze ne baddayo mu ddembe
sayatyamu
okulumba ennume farao ng'atiiganye
abanyini agamba
kikatonda kyensaba saasira nzokyuseemu naye kwasakwasa obusonga
nti
kwejogera mulindebera n'ekisembayo ndi muto naye ebyo tebyamuwonya n'amugumya nnyo katonda zenneewunya musa amazima katonda kyalagidde farao anyoyazanga katonda kwe kumulaga amaanyi g'obwa katonda na mungi w'ebigerenajja wamma farao neyerema omwana w'omukulu nazika abajasi nabokwo ebintu bye yafiirwa wamma yazuula amazima najjukira mw'ebintu bye yafiirwa ddala abooleka najulirira yandibaleze ne baddayo mu ddembe najjukira mw'ebintu bye yafiirwa ddala abooleka najulirira yandibaleze ne baddayo mu ddembe setume aloni gabajeo
anateka nsusso
bakuba nembuzi nente n'ebintu lutoto embuttu ya farao yamuleetera nnyo ebizibu yafiirwa n'amajege yalumba abaana abazibu nayeerabidde muti katonda ye yabatumya abakuuma n'amaanyi farao anyoyazimba katonda kwe kumulaga amaanyi g'obwa katonda na mungi w'ebigerenajja wamma farao neyerema omwana w'omukulu nazika abajasi nabokwo ebintu bye yafiirwa wamma yazuula amazima katonda kwe kumulaga amaanyi g'obwa katonda mungi w'ebigerenajja wamma farao neyerema omwana w'omukulu nazika abajasi nabokwo ebintu bye yafiirwa wamma yazuula amazima najjukira mw'ebintu bye yafiirwa ddala abooleka najulirira yandibaleze ne baddayo mu ddembe najjukira mw'ebintu abooleka najulirira yandibaleze ne baddayo mu ddembe najjukira mw'ebintu bye yafiirwa ddala abooleka najulirira yandibaleze ne baddayo mu ddembe najjukira mw'ebintu bye yafiirwa ddala abooleka Najulira yangi balese ne baddayo mutende Najugira mweri tuye vivaddala Aboneka Najulira yangi balese ne baddayo mutende Najugira mweri tuye vivaddala Aboneka Najulira yangi balese ne baddayo mutende Najugira mweri tuye vivaddala Aboneka Najulira yangi balese ne baddayo.